This is the African Music Mix on the Voice of America.
blended sounds from the continent that all humanity calls home. The African music mix on The Voice of America. From the Cape to Tangier and all points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Oh, Aliyam, Sayyidat Muqas Bil Amar. تكون فينا بطيرة البال. يا ربي العلي شوف الحالي، أنا عبدك مغلوب فرج همومي. ويلي تديك تديك يا نال محنة تديك وتخليك في وسط النار القدية. أندلسيا
La tierra que da alegría,
Andalucía,
el compa que da la vida,
Andalucía,
hay caliente y fría,
Andalucía,
en la tierra mía. Si el mundo es redondo y de vuelta, dime por qué no está la cosita bien hecha. La tierra que da alegría,
Andalucía,
el compa que da la vida,
Andalucía,
hay caliente y fría,
Andalucía,
en la tierra mía.
في الحلم ولا في المنام في هذا العالم شبع ما يبيها في الشعام في الحلم ولا في المنام في هذا العالم شبع ما يذهب الشعان وسمعوا يفهمي او فكروا في الناس اللي ضيعينوا في هذه الدنيا مرحنا غير دايزي.
اندلسيا
La tierra que da alegría,
اندلسيا
El compa que da la vida,
اندلسيا
want to hear, chances are you will on the African Music Mix.
Announcement! Yeah, you heard me. Announcement, I said. Can I get no talking drum or no whistle or something around? May have announcement for make me and tell the people them something. A month walking, custom, a chadu do. A business is mean to me, mother. Well, you had it all wrong then. Kaboy is a bullet. Ratatatatata is a gunshot from the gunshotter. Yeah, you hear me? And from now till the party end, tell the people them say when I end, can nobody we friend. Original dancer stopper from Lexi Fry Production. Can't handle this? Boy! Boy! Yeah, man. That's the only one.
man, all the man, them and the woman, them successful. Ashanti International Massive. Nana King, where the beats play?
Does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Yeah, he's back. I know about he's back. I've been here. I've been around. Been around the world.
Dar es Salaam, Nairobi, Mombasa, Bujumbura, Kigali, Kinshasa, Dala Dala, Matatu, Kibeki,
Toka Bongo baka UK na kisha na rudi tena. Nairobi na Kampala na wakilisha kwa sana. Maneno bado ni yes na unakama kuna no. Sasa mention international. Sugu ni chama kubwa kama Arsenal. Bado ni kodimbani na Mikey Konkononi. Labda huku niliko nifateni. Mana none none kana tachero kushuka chini. Inashangaza kuna muda unavyokwenda. Na mcheza mchezo wa hipo mzo kitu na chokipenda. Cheki ma player haters inabiwa piga denda.
ni VIP kila kiwanja nachokwenda kwa Nepali kitu gani clock hati ni kwa wani TVC extra wani na machizi wangu wote sasa zidisheni asira ni wakati wa kumaliza ule utumwa kibiashara sasa ni muda mrefu wanatufanya mafala tunaingiza mabilioni wanaunga madebitara mamwezi kuditisha katika kuthibitisha na wawasha na tafadhali sauli kususugu mana bado atazidi tukureta mamburugu muziki baka makabo kama mzenzi mangurumo na kwenye unga misimo labda ganja zamani kidogo nilikwemo na domana mbaka leo bado inanipa misimamo moto chini sugu 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 moto chini moto chini sugu 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 moto chini ni moto chini ni moto chini liko fiti le fiti na social misfiti na bado na wakilisha ni muziki na maisha sio rahisi kukatisha nafika mpaka Bamako sio San Francisco huko kote nafika katika kusaka mshiko na mapromota koko kokote kule mliko sugu sasa na miliki bunduki sitaki tena mani palipo na nili feki milango mliofunga sasa yote nafunguka na wakati nye mdanuna ona mibando na cheka laki moja na nusu kitu gani kwanza mina kosa nini kwani hata nisipo rap nili zangu ni milioni moja mbili tatu nne mpaka tano kama upigi nyimbo zangu redioni hamna maneno mimi nilianza ku rap kabla FM wakati David wakati ni mkurugenzi kwenye AM na watu walinifahamu na wengine wakasema sugu anaponda mademu bado narekebisha na maisha bado matamu na mama bado anapata mahitaji yote muhimu supina ni majina mpaka buti cheki ambavyo niko fiti na navyocheza na biti wanga kule na huku na wapa done la kati ni nani sugu na nani wawe sugu moto chini sugu moto chini sugu moto chini moto chini sugu 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 moto chini
looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Bandati T'entends ma colline. Vino Docteur Irémo.
Mon bas montaigne billet mon Célie. Bangati bongo sans mon bon ami.
Ben Mala Adjamena. Tous les rassamènes show. Yatoufa, attention à la Porsche.
Baba Minga kwe mi moke yokwape Bongwa sigi bi ukozo chato kwe Yeso kwa kesenge baba Yeso mbiye prezonsi monada Nganga tene
Tonton Alpha dit Alphonse.
l'Argentine, Germaine, Keita, la Malienne. Gogo, Jean-Béni. Néné, Tchakou. Ah, petit à confiance. Et tu es mobile. Escale des routiers. Ah, Jean-Paul Maradas. Baguette et Jean-Francis, on fait cadeau.
Julien Poucault, à Grenoble.
African Music Mix, where genius meets rhythm on The Voice of America.
From Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all the points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Ladies and gentlemen, featuring on the stage tonight, the great Egyptian artist, Hakim, and the world's godfather of soul, women, Mr. James Brown. Come on.
tuned to the heartbeat of Africa, the African Music Mix on The Voice of America.
C'est dur. Angumbalingo, Sharamu, Anton Lube. Chantage à l'or mon con. N'y a pas ma coute à son bimayen, un drôle comme un appel. Biboisi et mon noir à me venir. I'm not afraid to die.